nekitongole kivunaanyizibwa ku nkola y'obwaka bwidhibwidhi okulondoola ebirumuka ekya Intelligent Transport Monitoring System nga bali wala ni minisitule y'ebyentambula n'ebyemirimu kw'otayo ne poliisi egalaga ebirumuka bongeire amaanyi mu kuteekateeka n'okusomesa eyiganga obuli ku mbeera ez'okulwanyisa obubembe kiyambeku omuntu wa bulijjo okubona nga abuna butya bw'ayinza okubwegala era nga buti banayisira balitwayire kabiri mu bavubuka ne ku masomero obuli abaana ebasinga okuwangaalira enteekateeka eno yebagulika erinnya lya Safe Kids Safe Future baliko bantu buti balingirira abaana abaliyo mu bitaano birambirira abali ku masomero okwetoolola ekibuga eky'e Kampala okubona nga enkola ya Intelligent Transport Monitoring System bonna basobola okugitegeera obulungi obutya bweyamba okendeeza ku bubende buti ne mu masomero maana amalambira ge batuuse mu Kampala abasumye buibwe baliko bwanga obufulano obuno obulalika obulalika nti eriyo omuntu ali okutambula nka ne bu reflector jacket si baidha babwa bu bracelet si kota yendi helmeti binunga nebiko fuida omuntu byovugwala ngoli ko lesenta ambla iyo bwa pikipiki ndi bino bisobola okubayamba kukubunanga butangire obubende obwekirindi ekibuga Kampala abantu enfuna yanda ulo eri abakolesa obugali abakolesa bi boda boda kota enaba abakola abakola bati bakolisa emotoka era ncho chimwangubira kusinga abanga amataala gakubye umusumi abanga yambaira kafulano kano akalali kanti omuntu ali mbili akali reflector jacket kiyamba okendeza kumbere obubende nebi ebindi kamala butina twale ebyamakubwa mu kitongole kimecha Intelligent Transport Monitoring System mu Uganda ni Alan Kwitonda akuba nti nakaire kubunanga n'abanzire bona basobola okwidda okwidumbira ku nteekateeka eno basomesa abaana bayiwe ebigema ku bubonero bw'enguudo n'okubalaalika nti omwana asena otambulira ku lwi luno n'okwegala okwidda obinikanga abaana babitirivu ku ntambula y'obwa boda boda n'okutanga kabiri abaana abagenderewo obulibala abato beene mu maiso ga pikipiki nti kino nekisinza okuviira ku abaana bayiwe kabiri okufanga ino ku nguudo
tukoza amasomero ana mu mwaka guno just to nga tuba sensitizing about road safety era tuba tuwereddwa nnyo omusente nessomero lya tukiza okujja ano sa twogere ku road safety so era tuyigiriza abantu nti byebayita ku nguudo engeri gye balina zikozesaamu naye nga tugenda kukoma ano era ne mu mwaka ogujja tugenda kwongezaayo na tusomesa nnyo ku nguudo engeri gy'okubeera responsible so abaana tubawaddeyo reflective jackets zebasobola okukozesebwa nga bali ku luguudo tubaddeyo ne zaka mchiro sato muta abalava ne helmets sato wa kuboda wa soro kuzambala sato wabede self kuruguda era abantu tuba kubiriza nchino mugeze kunyo okuwea responsible kwa ngudezo za buli omu